おいやーって別れを聞いた。
Kan te ake nei tātou mānau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ikai tēnei wā katawhiri a ke tātou ki te waia kōrero. A nō reira e hua whakauhua mai kua kia muri whenua kō wai koe no hia koe.
Kia ora koutou, ko tāwai tāwhara tōku ingoa, i te taho o tōku whāia, ko maunga puahatu te maunga, ko whakatāne te awa, ko mātātua te waka, te umuroa te marae, ko Ngāti Manunui te hapū, ko Tūhoi te iwi, he uri whakaheke nā Tūhoi Pōtiki, i te taha o tōku pāpā, ko Hikurangi te maunga, ko Hāparapara te awa, mātātua te waka, o Tūwhare te marae, ko te whānau o Rūtaia te hapū, ko te whānau Āpanui te iwi, he uri whakaheke hoki nā Māhi Nārangi. Kia ora koutou.
Kia ora tāwai, nō reira. Ko te kaupapa tino nui mō tēnei wiki, ko te wiki o te reo Māori. Nō reira, e hihi ana hau ki te whai e tahi kōrero, mai i te titiro o te rangatahe ki tā te wiki o te, wiki o te reo Māori. He aha au whakaaro mō tēnei wiki?
Te mitinga kēmā o te pai, te rungo i tō tātai reo, i rere haereanga i ngā hauewha, no hoki, he rawe te kite i te whare wānanga o Waikato nei, kei a mātou e tahi taonga, o ērā o ngā tangata e ngā kai nui nei ki tō tātai reo, anō hoki ki a rātou e tauhau hoki ana ki tō tātai reo, e tāia e rātou te miako i tō tātai reo, nō reira he paku krahi ko whakaritia ki te whare wānanga nei, ki a rātou e tauhau ana ki tō tātai reo, e hiahia hoki ana ki te ako, anō hoki te kōrerero ki a rātou e panekire nei tā rātou reo. Nō reira pera i te kāhautu mā, a pautemara mā, anō hoki i teitahi o oku kai oko tafito, a whae Sophie Knock.
Anō reira, kua puta whanuitia te kōrero e hangai ana ki te hihia, kia whakanui ake te wiki o te reo Māori ki te marama o te reo Māori. I te mea anei te kōrero, ne, e hara mā te rā noi ho te reo Māori, e hara noi ho te wiki a te reo Māori, e hara noa ko te marama te tau rānei. Engari, he aha au whakaaro e hangai ana ki tēnei kaupapa, te whakawhānui ake i te wiki o te reo Māori ki te marama o te reo Māori, he mea pai tērā kāhuri rawa i te pai rānei ki a koe.
Ki au nei, kei reira o nā tirohanga pai, kei reira hoki o nā tirohanga kino, ki au anō nei ko ngā hua, ka puta mai mo te marama o te reo Māori, ka whakanui a tō tātai reo, ahakoa ko wai, te tangata, ka whakamana hoki tō tātai reo, ki au anō nei, ka whakawhānui ngā mōhiotanga ki a rātau e tauhau tonu ana ki tō tātai reo. Ka tāia hoki e rātau te ako e ngā whakatakotoranga o ētahi rerenga, pera i te whakamahi ngā kiwaha, ngā kupu whakarite, whakaari rānei. Kia mahara te ane koe wei ngā hua. Ka rāngona te a whānui te a Aotearoa i tō tātai nei reo e rere ana. Tāke tirohanga, e hara i te mea ngoi kore, engari he taha me whakapakari ake. Ki te whakahaere, ki te whakawhānui ake rātou i te wiki o te reo Māori, kia rātou e kawe atu i te kaupapa nei, e āhei ana rātou te whāngai mai i ngā raumi e tika ana, kia āhei tātou te kōrero i tō tātou reo kia tika nei. Koina tētahi, anō hoki ki te whakawhānui ake i te wiki o te reo Māori, te rāpea ka ngoikore, ka tētahi atu, ka māngere, ka whakamā etahi ki te kōrero i tō tātou nei reo. Ai, koinei.
Ai, koia ko tētahi o aku whakaro hoki. Ina ka whakaroa ake rātou i te wiki o te reo Māori ki te marama, ka āhua ngoikore e nei tangata kua whakaara ake mo te wiki kotahi noa iho. Anō reira, mo te roanga ake o te tau, huri noa e hara i te tai tukurau anake, engari huri noa i Aotearoa, he matatau te nuinga o tātou ngā rangatahi Māori ki te kōrero i te reo, engari ka huri rawa tātou e hihia, engari mo te roanga ake o te wiki o te reo Māori, kei runga pukamata rātou e kaha hāpai i te reo Māori, engari atu i tēnei wiki, ka hoki rātou ki te ngoikore, no reira, ai, koe tēnā tētahi a wangawanga, tētahi pāmanoa tāku, ka hoki rātou ki te ngoikore, ina he rua ake te wā, hei whakanui te reo Māori, ne? Mohi ana koe?
Ai, tika tōni tāe. Mm. Ai, tuku anau au nā kōrero.
Anō reira e hua, i tēnei wā, e hihi ana hau ki te tuku i etahi mihi kia koe, mō tau kōrero mai kia tātou i te hikua tika i tēnei ahiahi. Engari, me kaha, me tāwhiri a ki tātou ki ngā kawinga pito kōrero ākunei, hewai anō, e mua i tō wehinga atu, he kōrero mutunga tau, hei whakanui, hei akiaki rānei, i ngā tangata kia aroha tia te reo, ehara mō tēnei wiki, engari mō tō tātou nei, ora ngā katoa me ke. Etahi kupu aki-aki kua?
Ai, he kupu aki-aki, well, ihara i te kupu he whakatau ki nā Timoti Karitu, ko te reo kia rere, ko te reo kia tika, ko te reo kia Māori. Kia ora tātou.
Ngā mihi e hua, kia pai te roa ngā ki utora.
Kia koe hoki e hine.
Anō reira e tātou mā kuia ko te reo o tā wai tāwhara, hei te whare wānanga o Waikato Taua o ngā rangatahi. E ako ngia i tēnei wā, kia puta hei kai ako i ngā rangi i te heke mai. He wai anō e tātou mā, me tā huri marika tātou ki a te waiata e haere ake nei kuia ko te reo o Tawarawa Kawana me tōna waiata. Aroha tia tō reo, mau tonu mai.